talk about drugs. Kwako nimezama nimechizi. Nivute kwako. Mimi wako. Mapenzi yangu kwako naridhia. Baby nipe yote asilimia. Penzi lako han inakwamia. Napenda unavyojiwandekeza. Hasuna veni bembeleza. You make me fall in love when you hold me tight. Nimenoga kwako we. Napenda unavyojiwandekeza. Hasuna veni bembeleza. You make me fall in love when you hold me tight. Nimenoga kwako wako. Sitoki.
Sent from heaven, natural beauty God given. The way you light up my whole world, girl, you make me go gaga. Ninapopiga round na shindwa zawadi gani nikubaiye baby. To put a smile upon your face, jiwe ni wa dhamana. Na nikirudi nyumbani, na shindwa nyimbo gani nikuimbie baby. Embe dodo, my darling, I'm the one who got die for you. Spend all my money upon you. My baby upon you.
I say my baby upon you.
I do the diggy diggy with you. Spend all my life with you. Oh, kwako nimezama misi hami my baby.
Me fall in love when you hold me tight. Nimenoga kwako we. Napenda unavyojiwandekeza. Hasa unavyonibembeleza. You make me fall in love when you hold me tight. Nimenoga kwako. Kwako sitoki.
Yeah, yeah.